kamin. Adui bado anajipanga na mim. Na siko na nguvu ya soda na mim. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, girl me a like that. Come on ameja muogo, girl me a like that. Sipendi vita wasama sijengi. Bilo nanipea unanifanya naruka. Rao kipepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no minimu handi utoni choka. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on ameja muogo, girl me I like that. Come on, I'm in your mood. Girl, me, I like that.